Baba wa juu mtakatifu,
Holy God above,
ninakurudishia sifa na utukufu.
I want to give you glory and praise.
Mungu unitumikie kama chombo chako mpya.
Lord, may you use me as your vessel.
Watu wako wasikie kutoka kwangu.
That the people may hear from you.
Na jina lako itainuliwa Bwana.
And your name shall be exalted, Lord.
Asante Mungu.
I thank you, Lord.
Kwa maana umetenda.
For all that you've done.
Katika jina la Yesu.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Haleluya.
Haleluya.
Tunaenda. Ninaenda kushika kwa nafasi tuko kwa okay. We are going to read the Core Values of Zozo Ministry.
Tunaenda kusoma Core Values of Zozo Ministry.
Lakini ninaenda kushika moja kwa nafasi hiyo.
But I'm going to read one for that opportunity.
Itakuwa intimacy led.
Intimacy led, kuongozwa na Roho Mtakatifu.
Amina.
Amen.
Hiyo ndio kichwa itakuwa hivyo.
That is our theme.
That is having, tutaendelea labda utaangalisa na Kiswahili, nita mix na Kizungu.
I'll mix Swahili and English.
That is having strong love for God.
Nilikuwa na upendo katika Bwana.
And fear of him.
Na kuogopa.
Having a good foundation.
Kukua na msingi mzuri.
And sacrifice for God's work. Hii, okay, hii ni kufutwa na Roho Mtakatifu, yes.
With the Holy Spirit.
Unatakuana ukue na msingi ile iko mzuri.
You need to have a good foundation.
Wewe na Mungu wako.
You and God.
Unatakuana muogope yeye.
You need to fear the Lord.
Unatakuana uogope dhambi.
You need to fear the sin.
Unajua ukiogopa Mungu.
You know when you fear the Lord.
Unajua kwamba unaogopa hata na dhambi.
You know you fear also the sin.
Unatakuana ukue na msingi ile kwa mzuri.
You need to have a good foundation.
Na ujitolee mbele ya Mungu.
And to give yourself to the Lord.
Kwa ajili ya kazi yake.
His work.
Natakuwa tutasoma kwa kitabu Samusi 25.
We read in the book of Psalms. Zaburi 25.
6, 7. Psalms
25, 6, 7. Psalms 25 or 6, 7.
Mm.
6 years. Psalms chapter 25, verse 6, the Bible says, remember, O Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they are from old. Verse 7. Do not remember the sins of my youth, nor my transgression. According to your mercy, remember me, O your goodness, said, O Lord.
Amen. Anasema, usikumbuke dhambi ile nifanya kwa ujana yangu.
Do not remember the sins of my youth.
Ilo lifanya natakuana usau kabisa.
What you did it must be forgotten.
Ujia ukamba umesau kabisa.
You know that you are forgotten.
Hii number 3 nasema hate what God hates.
Number 3 say hate. Chukia yenye Mungu anasema.
And love what God loves.
Na upende yenye Mungu anapenda.
Natakuwa na tutembelee kwa njia ya Mungu.
We need to walk in the ways of the Lord.
Natakuona tukatai ile Mungu hataki.
We need to refuse what the Lord does not want.
Natakuona tupende kwa ile Mungu anapenda.
We need to love what the Lord loves.
Tuache ile Mungu hataki.
And live what the Lord does not want.
Tufanye msingi ile kwa Mungu mzuri ndani mwetu.
And to make our good foundation that is inside us.
Amen.
Amen.
Ina inasema, we need to have the right relationship. Iyo ni uziana, uziana mwema.
We need to have a good relationship with the Lord.
The Father and the Son and the Holy Spirit.
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
God's plan is to preach the gospel to all creatures.
Mpaka Mungu ni kueneza injili yake katika watakatifu.
Mungu anataka umufanye kazi yake.
God wants you to do his work.
Mungu anataka umuhubiri injili yake.
God wants you to preach him.
Mungu amekuacha na sababu.
God has his purpose.
Umesikia saa hii kwa imbo ilikuwa naimba hapa.
Have you heard the song we sang?
Kwa kitendo nasema ati ningekuwa tangu nimekufa.
Kitendo it says I was since I died.
Ningekuwa kitambo nimekufa.
Or I could have already died.
Lakini Mungu amekuacha na sababu.
But God has his purpose.
Mungu amekuacha umfanyie kazi yake.
God has left you to work for him.
Mungu anataka umueleze injili yake.
He wants you to preach his gospel.
Mungu anataka mtangazie neno lake.
He wants you to preach his word.
Mungu anajua kwa nini amekuacha.
He has the reason why he has left you.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh. Tutasoma nafasi hiyo.
We're reading that.
Kwa kitabu Mark.
The book of Mark.
Mark 16:15.
Marko 16. 15. So. Mark chapter 16 verse 15. The Bible says, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Okay, neno inasema ati.
The word say that.
Inasema ati muendeni mutangase injili popote ulimwengu.
Go to the world and preach the gospel. Verse 16. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned.
Wale wataamini watabatiziwa.
Those who believe will be saved.
Wale wataamini wataokolewa.
Those who believe will be saved.
Na wale wataamini watabatiziwa. So kwa hivyo wale watakataa.
Those who refuse.
Watalaaniwa.
They'll be cursed.
Neno imesema tueleze injili.
The word say preach the gospel.
Na unapata wewe umekalia tu umekaa nyumbani tu.
And if I yourself you just sitting at home.
Unasema mimi siwezi kuweza kwenda kuhubiri injili.
And you say that I can't preach the gospel.
Mimi siwezi kwenda.
I can't go.
Mbona nimechoka?
I'm tired.
Mbona mimi niko mgonjwa?
I'm sick.
Kwa nini kama uko na mashida?
But if you have problems.
Hapo unaanza kukumbuka Mungu wako.
Now you start remembering God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Lakini neno nasema tuhubiri injili katika popote ulimwengu.
But the word says preach the gospel everywhere.
Tuamuke tueneze neno la Bwana.
Stand up and preach the gospel.
Tulisema Mungu amekuacha na sababu.
We say God has left you with the reason.
Mungu amekuacha na sababu kuhubiri neno lake.
God has left you with the reason to preach his word.
Na Mungu atakupa baraka.
And God will bless you.
Ukiamka.
When you arise.
Ukiendelea tu kunena.
Ama
ya finish.
Verse 17. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues.
Okay. Neno nasema wale kati ya Yesu Kristo.
The work of Jesus Christ will follow you.
Sio pati wewe mwenyewe.
Not because of you.
Sio wewe.
Not you.
Roho ya Mungu.
The Spirit of God.
Roho ya Mungu
The Spirit of God will awake.
Roho ya Mungu ndio anakuongoza wewe.
The Spirit of God will lead.
Roho ya Mungu ndio anasema amka.
The Spirit of God will say,
Roho ya Mungu ndio anasema enda ombea mtu.
The Spirit of God will say, go and pray for someone.
Roho ya Mungu ndio anasema enda ombea mgonjwa yule.
The Spirit of God will say, go and
pray. Na hiyo yote itakufuata wewe.
God this will follow you.
Hallelujah.
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 Tukienda tunaenda kwa Acts, nataka tusome tu nafasi hiyo tena.
We go to Acts
2:44-46.
Matendo ya Mitume mlango wa pili mstari wa 46.
And so
I read in English. Acts chapter 2 verse 44-46. Verse 46, the Bible says, so continuing daily with one accord in the temple.
Yes.
And breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart.
Hallelujah.
Amen.
What ya kwanza?
The first church.
What you were going to tembelea pamoja?
They were working together.
Walikuwa wanakula pamoja.
They were eating together.
Wanaomba pamoja.
Praying together.
Hata mtu yuko na shida.
Even when you have a problem.
Huyo anaomba anasema acha niuze kitu fulani.
Someone say, let me save my things.
Patia mtu fulani.
And give someone.
Hallelujah. Wacha nisome mahali hapa inasema.
Let me read here the same.
At all who believed prayed together.
What do we now omba pamoja?
They shared all their things in common.
Na wanagawana vyote kwa pamoja.
They sold their things and goods, divided it among all their needed.
Wanauza mali zao na wanagawana zote kwa pamoja.
They contained in one court.
Na wanaendelea kwa umoja.
In the temple.
Katika hekalu.
They ate their food with happiness.
Walikula chakula kwa furaha.
And a simple heart.
Na mioyo ya utulivu.
Moved from house to house.
Kutoka katika nyumba moja hadi nyingine.
Preaching and praising.
Wakiomba na kusifu.
God and had favor with God.
Mungu alikuwa na kibali chake juu yao.
And all people.
Na watu wote.
All believers were intermarried.
Walioamini wote.
Walikuwa wamefutwa na Roho Mtakatifu.
They were pulled by the Spirit of God.
What you are going to tell me?
They were walking together.
Na sasa sisi tuko na mpaka.
And now here we have background.
Unasema kanisa huyo.
You said the church of that person.
Unasema huyo yuko na kanisa yake.
You said that one has his own church.
Ah, huyo amejenga hivi.
Now this one has built.
Unakataa kukua pamoja na mwenzi yako.
You refuse to be together with your colleague.
Unasema kuja pamoja tukue pamoja.
They want to come with me together.
Unasema huyo yuko vizuri.
You say that one is well.
No, tia Mungu alikutia roho ya Mungu ndani mwako yule.
God has put his spirit in you.
Umfanyie yeye.
Work for him.
Sio yako.
Not yours.
Sio yako.
Not yours.
Sio ya Mungu.
Oh God.
Ndani naye. Hallelujah.
Unataka
ndipo naanza kujidai na roho ya Mungu.
Sometimes it's not boosting yourself.
Sio yako.
Not yours.
Ya Mungu.
It's for God.
Na Mungu amekuacha na sababu.
And God has left you the
reason. Na Mungu anaomba kutoa.
God can take you.
Hallelujah.
Amen.
Tufanye Mungu.
Let's work for God.
Tufanye Mungu.
Work for God.
Hapo na sababu kwa ajili ya maisha.
He has a reason because of your life.
Wanasema walikuwa pamoja.
They say they were together.
Tukue pamoja.
Let's be together.
Wacha tukue na kitu moja.
Let's have one thing in common.
Wacha tukue na roho moja.
Let's have one spirit.
Wacha tukue na msingi moja.
Let's have one foundation.
Zozo.
Zozo.
Tukue na umoja.
Let's have.
Tuende tusaidie wengine.
So that we can help others.
Na wengine watakuona kwa kile tunafanya.
And others will see how we do things.
Watu walikuwa wanaendelea kwa umoja hawa.
People continue in togetherness.
Na watu walikuwa wanaongezana kuingia ndani ya kanisa.
And they were increasing in churches.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wewe kitu gani unalofanya ndio watu wanakuja ndani ya kanisa.
Mimi ni example so that people can come.
Kama uko na roho chafu.
If you have a dirty heart.
Wewe una roho ya Mungu.
You don't have a heart of God.
Kama uko na roho ya wivu.
If you have
a una roho ya Mungu.
You don't have a spirit of God.
Wewe una roho gani?
Which spirit you have?
Wewe una roho gani?
Which spirit you have?
Kama unabeba roho ya uchuki.
If you have a hatred.
Unaweza mwenyewe ndani mwako.
When you search in your heart.
Nataka tukue na umoja.
I want us to have one.
Kufanya msingi ile mpya.
To make a foundation that is new.
Ndani wetu.
Inside us.
Wacha tukomee.
Let us grow.
Wacha tukomee.
Let us grow.
Sio kila mara maziwa.
Them the time being.
Hallelujah.
Hallelujah. May the Holy Spirit lead us. May the Spirit of God lead inside us.
Hallelujah.
Amen.
Number six and seven, in our fellowships, we are led by the Holy Spirit. Romans 8:14.
I'll read in English, Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
Hallelujah. Wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu ni watoto wa Mungu.
Those who are led by the Spirit of God are sons of God.
Ni ukweli.
It's true.
Wale wanaongozwa na Roho ya Mungu ni watoto wa Mungu.
Those who are led by the Spirit of God are called sons of God.
Hallelujah.
Amen.
The Holy Spirit The Holy Spirit anoints us, empowers us.
Roho Mtakatifu anatupaka upako wake na anatuongoza.
To preach,
kuhubiri,
pray,
kuomba,
and do miracles.
Nafanya miujiza.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Roho ya Mungu.
The Spirit of God.
Inatupa kuomba.
It gives us the power to pray.
Roho ya Mungu.
Spirit of God.
Natupa sisi kuhubiri.
It gives us the power to preach.
Roho ya Mungu.
Spirit of God.
Natupa sisi kuhubiri.
It gives us power.
Kama hakuna na Roho ya Mungu.
If you don't have the Spirit of God.
Hatuwezi kwenda kuhubiri.
That you can't go to preach.
Kama sina Roho ya Mungu.
If I don't have the Spirit of God.
Sitapata nguvu.
I won't receive power.
Kama una naye Roho ya Mungu.
If you don't have the Spirit of God.
Hutaweza kwenda kuhubiri.
You won't even go and pray for the sick.
Watu tujazwe na Roho Mtakatifu.
Let us be filled by the Holy Spirit.
Na maneno la kwanza alikuwa anasema.
And they were saying.
Neno ya kwanza alikuwa wanasomesha.
The first churches were teaching.
Watu tujaze nguvu ya Roho Mtakatifu.
Let us be filled by the power of the Holy Spirit.
Fatia omba sana.
And pray.
Watu tuombe sana.
Let us pray.
Watu tutafute uso wa Mungu.
Let us seek the presence of God. Let us seek the presence of God.
Roho ya Mungu mwenye atashuka ndani yako.
The Holy Spirit will
come. Na Roho ya Mungu atakupa nguvu.
The Holy Spirit will give you power.
Ya kufanya kazi yake.
To work, to do His work.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tutasomako Luke 4:18.
We read Luke 4:18. The Bible says, Luke 4:18, The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor.
Hallelujah.
Amen.
Roho ya Mungu, Yesu Kristo alisema.
Jesus Christ said,
Roho ya Mungu iko juu yake.
The Spirit of God is upon him. Now you need to say, the Spirit of God is upon me.
Hallelujah, so much, Holy.
He has sent me to heal the brokenhearted.
Mungu amekutuma wewe uende uponye maroho ile imevunjika ama ile imebondoka.
God has sent you to go and heal the brokenhearted.
No, when you are making.
And you are here seated.
Hallelujah.
Amen. And to proclaim liberty to the captives.
Okay, uongee ama kwa wale ilo. Wale wamefungwa. Wale wamefungwa. Watu nje huko wamefungwa.
Those who are in captives.
Wale wamefungwa.
Those who are in captives.
Wale wako na mashida.
Those are problems.
No, umekaa kwa Mungu amekuacha wewe.
And you are here, God has left you.
Nataka uende usaidie huyo.
You need to go and help that one.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yesu anasema amekutia nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako.
Jesus saying us put in you the Holy Spirit?
Unafanya Mungu nini?
What are you doing for God?
Amekuachwa na sababu.
Has left you with the reason.
Hallelujah.
Hallelujah. And recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed.
Ukuponya wale ile waoni macho. Kuenda kumbuzo ile yote ile hapa naona waone.
To touch.
Hallelujah.
The blind will see. So that God may walk upon you. Pray for the blind
to see.
Pray for the blind to see. Those who are
unfortunate.
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Hallelujah. Endelea tuone hapo.
To proclaim the acceptable year of the Lord.
Utangaze mwaka wa Bwana.
Utasoma Romans 8:26.
Warumi mlango wa 8 mstari wa 26. Romans 8:26. Bible says, likewise the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered.
Yes. Sailo na kuishia. Unasema kweli nitaweza.
You say that we learn manage.
Lakini roho ya Mungu hiyo.
But the Spirit of God.
Inakupa nguvu.
It gives you power.
Kama uwezi kuweza hata kuomba.
You can't even pray.
Roho ya Mungu hiyo inashuka.
The Spirit of God comes upon
you. Unaanza kuongea kama ongea uwezi kutoka.
You start to speak the things that you cannot even hear.
Roho ya Mungu.
The Spirit of God.
Muombe sana roho ya Bwana ishuke ndani mwenu.
Pray a lot of me the Spirit of God come upon you.
Itawale ndani mwenu.
May the Spirit of God come lead you.
Hallelujah. The Holy Spirit makes us to have compassion for the needy.
Roho Mtakatifu anatusaidia tuwe na ule upendo kwa wasiojiweza.
The Holy Spirit helped Jesus during temptation in the wilderness.
Roho Mtakatifu alimsaidia Yesu katika majaribu jangwani.
Yes. Roho Mtakatifu alisaidia Yesu Kristo.
Holy Spirit helped Jesus.
Katika majaribuni.
In times of temptation.
Ukikuwa na Roho Mtakatifu ndani
yako. When you have the Holy Spirit inside you.
Utaogopa dhambi.
You will escape sin.
Utaogopa kitu fulani nataka kukufutia wewe.
It will be something that may pull you back.
When
the Holy Spirit is inside you, you will be out of sin. Now they find you
getting pastors.
It makes the Spirit of God to leave them.
Hey,
the Spirit of God leaves you.
The
Spirit of God lives.
Ukikuwa na roho ya Mungu,
when you have the Holy Spirit,
utafanya majaribu yote kufikia wewe.
The temptation will not come upon you.
Kwa maana Yesu Kristo alijaribiwa.
Because Jesus was tempted.
Lakini alishinda.
But he overcame.
Kwa maana Roho Mtakatifu.
Because of the Holy Spirit.
Roho ya Mungu ikuwa ndani mwako.
Spirit of God may be in you.
Utaona
kufikia
dhambi.
You won't get to see.
Roho ya Mungu.
The Spirit of God.
Let
the Spirit of God to
stay in you.
Fear sin.
Roho ya Mungu akutumikie
usiku na mchana.
Hallelujah.
Amen.
The Holy Spirit helps us to care for the flock.
Roho Mtakatifu anatusaidia tuwajali even hata makondoo zetu.
The Holy Spirit helps us to feed the flock.
Roho Mtakatifu anatusaidia tuwalishe na kondoo zetu.
And visit them.
Na tuwatembele.
And give the word.
Na tuwapatie neno.
Ukikuwa na roho ya Mungu.
When you have the spirit of God.
Utaenda wale washiriki yako.
You will visit your congregation.
Utaenda wale makondoo wako.
You will visit your sheep.
Ukikuwa na roho ya Mungu.
When you have the spirit of God.
Roho ya Mungu inajali.
The spirit of God cares.
Unajua kwamba anakula nini?
Know that what that
roho ya Mungu kikuwa ndani mwako.
When the spirit of God is
in you. Unajua kwamba unampa neno.
He gives you the word.
Roho ya Mungu kikuwa ndani mwako.
When the spirit of God is in you.
Unatembelea washiriki yako.
You visit your congregation. When your spirit is
in you. Unachari watu wako.
You care for your people.
Wacha roho ya Mungu tembee ndani mwangu.
Let the spirit of God work in you.
Fanyie kazi yako.
To work for you.
Tembelea washiriki wako.
To work for your
people. Tembelea watu wa Mungu.
To work for
people. Mungu amekupa watu wake.
The spirit of God has given you people.
Jali watu wake.
His people.
Hiyo ni kondoo wake.
And sheep.
He also elects us to have strong love.
Pia anatusaidia tukue na ule upendo wa kweli.
Anatupa tunakuwa na upendo ya ukweli.
A true love.
Romans 8:35.
Warumi mstari wa 8 mlango wa 35.
Romans chapter 8 verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or
sword? Kitu gani kitatenga na Bwana Yesu?
What is this that will separate us from
the love of God? Kitu gani kitatenga na Bwana Yesu?
What will separate us from the love of God?
Mashida,
problems,
mabasi,
clothing.
Nini itakutenga?
What will separate us?
Kitu gani kitatenga na Bwana Yesu?
What will separate us from the love of God?
Magonjwa,
sickness,
ama mazito leo na binti yangu.
Or the hardship you passing through.
Kutenga na Bwana Yesu.
What will separate you from the love of God?
Hallelujah. Hallelujah.
Our God speaks to us daily by his small voice.
Mungu anazungumza na sisi kila siku kwa sauti yake.
Mungu anaongea na sisi.
God speaks to us.
Mungu anaongea na sisi lakini sisi hapana sikia.
God speaks to us but we don't listen.
Mungu anaongea na sisi usifanye kitu fulani.
God speaks to us and don't do something.
Naomba lakini unasema labda nilikuwa tu nawaza.
And you say maybe I was just thinking.
Mungu anaongea na sisi.
God is talking to us.
By his small voice.
Na hiyo sauti yake ndogo.
Unaweza ukaa hivi.
You can just sit like this.
Unaanza kuona visions.
And you start seeing visions.
Unaanza kulala.
May you sleep.
Mungu anaanza kutia mwingine anaanza ukaa tu hivi.
May you sit like this.
Unaanza kuona maono.
You start seeing visions.
Mwingine unaanza kutia unasema tu acha ulale chini kwa jua wewe iko na shughuli mingi sana.
You may say let me just sleep because I have a lot to do.
Mungu anataka kuongea na wewe.
God wants to speak to you.
Anatio kwa jia usiku lali ama saa hii tunasema tu wacha niende nilale kidogo tu hivi.
Maybe at night or now you say let me just go sleep for a moment.
Na Mungu anakuletea kwa ndoto.
And God brings a vision.
Audible voice, eh?
Sauti ya kusikika.
Unaweza kusikilia sauti, saa ingine unasikia kwa masikio.
Sometimes you may hear his voice in your ears.
Anaweza kuongelea kwa masikio.
Might speak to your ears.
Namna unisikia kijana yule akiongea.
The way Victor said.
Alikuwa anaongea ati Mungu alikuwa anaongea na baba yake.
He was saying that God was speaking to his father.
Alikuwa anaongea na kusikianga.
He was speaking and he was hearing.
Mungu yoyo tu ndio alikuwa hata saa hii na sisi saa hii.
The same God is the same God with us today.
Mungu anaongea na sisi.
God is talking to us.
Na tunafanya yeye kukua unakuwa na kiburi.
He makes us have that pride.
Unatia unasema hiyo sio Mungu.
You say that's not God.
Mungu anasema usifanye kitu fulani.
God is telling you not to do something.
Wewe ndio unasema sio yeye.
And you say no, that's not God.
Mungu anasema yeye ende uhubiri injili yangu.
God is saying don't preach my word.
Wanasema
say, no, that's not God.
Roya Mungu anaongea na sisi.
God is talking with us.
Mungu anaongea na sisi kwa masauti.
God is talking to us with the
Mungu anaongea na sisi kwa ndoto.
God is talking to us even in dreams.
Wacha tusikilize sauti ya Mungu.
Let us hear the voice of God.
Kwa kila kitu tunafanya.
In everything we do.
Wacha tusikilize sauti ya Mungu.
Let us hear the voice of God.
Na utaishi kwa miaka mingi.
And we will live long.
Na utaishi kwa miaka mingi.
You will live many years.
Utahubiria wengine na watoto wako wote.
You will preach for many living to your
na
children.
Na mnajijana hii baba yake ametie example.
The same way Victor is acting as an example.
Na itakuwa hivyo mpaka na wajukuu wote.
And it will be like that even to the grand.
Tukisikiliza sauti ya Mungu.
When we hear the voice of God.
Na ukikataa sauti ya Mungu.
And when you deny the voice of God.
Utapotea.
Get lost.
Utapotea na dunia.
Get lost with the world.
Hallelujah.
Amen.
Wacha tusikilize sauti ya Mungu.
Let us see the voice of the Lord.
Amen.
Amen.
He the Father wants us to hear his voice.
Yeye kama baba anataka tusikilize sauti yake.
And obey it.
Na tutii.
We need to follow his leading.
Tunafaa kufuata maagizo yake.
Oro partner.
Kama
tukua na pamoja na yeye. Natakwana tufate njia baba yetu anataka tufate njia zake.
We need to follow how our father wants us to follow. What we need to follow.
Church, let us stop upright.
Kanisa wacha tuachane na kujipride.
Kanisa ama elders tuache kukua na kiburi.
We need to stop having pride.
Tuache kukua na kiburi.
Let us stop pride.
Na kujipanga, unajipandisha.
And boosting ourselves.
Unasema mimi ndio mimi.
If you say it's me.
Na nataka kujifikia mimi.
We'll reach me here.
Lakini Biblia inasema.
But the Bible says.
Wale watainuliwa tu.
Those will be lifted.
Watakuwa na kiburi.
They have pride.
Watashukisha hapa chini.
They pull down.
Na wale watanyenyekea.
Those will be humble.
Hallelujah.
Hallelujah.
Unyenyeke.
Let us humble.
Na Mungu atakuinua wewe.
God will lift.
Wale watanyenyekea.
Those will be humble.
Mungu atakuinua wewe.
God will lift them.
Wale watainuliwa sana na kiburi.
Those will be lifted with their pride.
Kutoka juu.
God will lift them.
Tusikie sauti ya Mungu.
Let us hear the voice of God.
Viongozi wacha tusikie sauti ya Mungu.
Let us hear the voice of God.
Tuachane kukua na kiburi.
Let us stop that pride.
Church, let us stop pride. Disobedience.
Kanisa wacha tuachane na kiburi na kutotii.
And unforgiveness.
Na mioyo isiyo samehea.
Kusamea.
Forgive.
Samea.
Forgive.
Samea mimi.
Forgive me.
Samea ndugu yako hiyo.
Forgive your brother.
Samea dada huyo.
Forgive your sister.
Samea.
Forgive.
Wacha roho ya Mungu itawale ndani mwako.
Let the spirit of God
to. Wacha roho ya Mungu itawale ndani mwako.
Let the spirit of God to live in you.
Samea.
Forgive. Open your heart. Open your heart.
Umeshikilia nani?
What are you holding?
Umeshikilia nani?
Whom are you holding?
Biblia inasema ati.
The Bible says.
Why do not forgive?
Kama hausamehi.
You not be forgiven.
Hausamehewa.
With your father.
Na baba yetu.
Baba yetu wa mbinguni.
Our father.
Unisamehe.
Forgive.
Samea mimi.
Forgive me.
Labda nimekukosea.
Maybe you wrong.
Samea mimi.
Forgive.
Labda umekosea pasta yako.
Maybe you wrong your pasta.
Yeye.
Forgive me.
Nenda kwambia sema unisamehe.
Wewe tena forgive.
Na roho ya Mungu ata.
And the Spirit of God will walk inside you.
Have a burning passion for a ministry.
Kuwa na ile upendeleo katika huduma yako.
To the Lord.
Katika Bwana.
Ministry to one another.
Huduma kwa mwingine, mmoja kati kwa mwingine.
And a ministry to the world.
Na huduma katika dunia.
To build God's kingdom.
Kujenga ufalme wa Mungu.
To build the God's kingdom of heaven.
Kujenga ufalme wa Mungu mbinguni. Let us have the that unity.
Ukisamia.
If you forgive.
Itapigia dada huyu.
I'll reach this sister.
Kama bado usamia yeye.
If you've not forgiven her.
Siwezi kumfikia yeye.
I can't reach her.
Wacha tusamiane.
Let us forgive one another.
Tukue pamoja.
To have that unity.
Tufanyie Mungu.
To work for God.
Tukue pamoja. Kama inaenda ni when I'm ending ninakwama ninasema tu nataka tu kila mmoja mahali hapa.
I said that everyone here.
Kila mmoja mahali hapa.
Everyone here.
Nataka tu ujipeleze ndani mwako.
I just want you to search inside you.
Ujipeleze ndani mwako.
Search inside you.
Kitu gani ninakushindisha kwa ajili ya huduma?
What is being hard in your ministry?
Kitu gani ile imekushindisha kwa ajili ya kazi ya Mungu?
What is this that has put you in the work of God?
Kitu gani imekushindisha hata watu hapana kufikia wewe?
What is this that is making even people can't reach you?
Kitu gani imekushindisha hata unajaribu kusema ufikie hata watu wako wanakuongea mabaya?
What is it making you when you say you want to reach people, people just think you
are wrong? Kitu gani imekushindisha watu wa Mungu hapana kuja ndani ya kanisa?
What is it making people don't come to the house of God?
Ujipeleze wewe mwenyewe.
Search in your heart.
Wewe unajua ndani mwako.
You know yourself.
Unajua ndani mwako.
You know inside.
Nataka tu ujipeleze ndani mwako.
I just want.
Unajua dhambi yako hiyo.
You know the sin.
Unajua ile dhambi yako.
You need to know.
Utaende kwangu.
What is this that you're doing?
What
is that is holding you?
What
is that is not holding you? I want you to speak with your father. Tell him. Say God
is
God of mercy.
And
you say don't do again. When you ask for
forgiveness.
If you are
sinning.
If you are
drunk.
If you are hiding. You said it's not yet a soda. You said it's a soda. Don't think for drinking and get
sick.
So you need to say God forgive me. And when you say God forgive me, don't do it again. Don't do it again.
You
will die in sin.
Amen.
I want you to search inside me. Maybe we can arise.
Tutaamuka.
Let's give something.
Nataka tu kila mmoja ajipeleze ndani mwako.
That's what Abraham
said. Kama bado kwa dhambi hiyo. Kama bado kwa dhambi hiyo.
You are still in sin.
Utakufia kwa dhambi hiyo.
You will die there.
Utakufia kwa dhambi hiyo.
You will die in sin.
Dhambi hiyo imekushikilia wewe. Dhambi hiyo imekushikilia
wewe. That sin is holding you.
Kama ya dhambi ya uko.
Maybe the blood of the our family.
Utubu siku ya leo.
May repent.
Usirudie tena.
Don't sin again.
Usirudie tena.
Don't sin again.
Utangaze neno la Bwana.
And preach the word of God. Hallelujah.
Nataka tu kila mmoja tutaimba tu hivyo.
I just want everyone.
Tutaimba tu imba ya kuabudu alafu kila mmoja tu ataingia kuomba.
Oh, as we going to sing this song, I want you to pray as we ask forgiveness of the Lord.
Yes, Lord. Kila mmoja ajipeleze ndani mwako. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you.